Yeah. Somo la kwanza kukutana na wewe. Najua paka unapokaa. Shakuja sana mkupiga mawe. Nione kama utatoka, na nitakukosa we. Sako picha kishaibaki bao bao. Said ya 2 times nishanda kwa mganga. Ni vita, vita kisanga. Lakini sitatoboa, sholi. Nimepitia tabu kiukweli. Nika feel nimefeli. Kukupata ni story. So mama naomba tuonge. One time, one day. I wanna tell you my story. One time, one day. I wanna tell you my story.
Mama naomba dakika moja jekutu. Nionge na wewe nipate hata nafuu. Nasema love is blind kwako nimekuwa fool. And it's you, nafanya moyo wangu nenda kukumkuba. Shorty, we're caught in a moment. It's cold outside, let me warm you, my soulmate. Have you ever been in love kama hivi? Nilikuwa na auto now, dreams to the reality. Nikuwa na wewe kama hivi, feel exceptional. I don't need, no optional. And of course me and you, mbaka internal. Yeah, and cause I got you, baby, love.
Surely nimepitia tabu kiukweli. Paka nika feel nimefeli. Kukupata ni story. So mama naomba tuonge. One time, one day. I wanna tell you my story. One time, one day. I wanna tell you my story.
Give up a minute, give me one time.
Papa, it's beyond, baby.